YGG. Woof. Big boy. Numa sling bling tick clean. Shayo my steam oga checky ni killin. Bring the best. PH ni 6. Acidity ni mahasi DG.
Stay Taliban, baki Taliban. Shuka na madam juu chaji Aliban. Stay Taliban, baki Taliban. Jay ona nalikam na jaja akajam. Stay Taliban, baki Taliban. Shuka na madam juu chaji Aliban. Stay Taliban, baki Taliban. Jay ona nalikam na jaja akajam. Wezi ni heartbreak kukini kulia mama. Maybe ni heartbreak kukini ulia mama. Heartbreak yenye uniuma sana. Nikamse kula tuzangu za jaba. Kama u alitutoka doza chama. Na akazidi bama kuchapanisha nyama. Nikastamara kakona tama. Alimwaga mtama katapatwa na kama ataka alihama.
Taliban, Rani Land, si Afghanistan. Tumekuwa yange damu, usi try Mr. Man. Pondi sinza za kihora, hii ni wrong time. Missing my mkora, holding down for my dam. Blood clad sick, dissing, sis key. Just fling it, get shanked up bad, ni free. If you bring it, no need dia keys. Though, when we kick it, swinging blade to get nick, ni trick.
Taliban, baki Taliban. Shuka na madam, juu chaji Ali. Stay Taliban, baki Taliban. Jay ona nalikam na jaja akajam. Stay Taliban, baki Taliban. Shuka na madam juu chaji Aliban. Stay Taliban, baki Taliban. Jay ona nalikam na jaja akajam.
Street vibes, fire joker chill. In a bad man keeping a DPS. Seska, man a bad man fi the place. Control money for the thing. Niki zing nimepiga joma shifla. MCA ashangam the officer. Taliban siku zombo kumalisa. Big thing in the area for the master. Kang kang vako za wangwana. General shukisha tunagwete. Ponde sin for the Gaza for the Batman. Nizaki zing, nizaki Batman.